WWN WWN Hey, 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 Wame, ziba masikio hataki kusikia Wame, fumba macho eti hataki shuhudia Wame Kunja sura eti wamechukia
Wanaficha sura zao kumbe wanatufia
Tunavunja falme zao, tunavunja falme zao Tunavunja falme zao, tunavunja falme zao Tunavunja falme zao, tunavunja falme zao Tunavunja falme zao, tunavunja falme zao
Kuna draw kwa floor, pande hisi wananoka Wanaomba poor MCs wamechoka ni watoto wa nyumbani na shuga wa geto mbae sharubu kama kambale tunachapa paka ilale watabili walitabili ndo haya yanajiri falme zao batili hakuna kuwasitiri walificha siri ukweli unawaaziri mashaka mashaka moto nazidi kuwaka kufanye kwa haraka ndo mama zina baraka hasira na tulaki pindi wanapotuona taswira ya harakati ni ushimba na kula kona Falme zao chanya, sina mianya inaonekana Hawajui wanabishana mchana kweli unawakana Wanahofia tuwa, kusikia tuko ndani Wamepotea njia, hii ni vita sultani Hawana mizani, wanajisapia mizani
Hao, ziba masikio hataki kusikia
Wame,
fumba macho eti hataki shuhudia
Wame,
kunja sura eti wamechukia
Wanaficha sura zao, kumbe wanatufia
Wanafunja falme zao Tunapunja falme zao, 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 tunapunja falme zao.
Ushindi wanaopenda kushindana wanaogopa, hawapingi wanagenda wakikanwa naogopa. Maumifo ya fichiki ataki meza likropa Chuga biti leo ngoma inanoga Haitoshi nususa Tukiwa kwenye jukwa Wanakata domoni moyoni wanaikata Sonye speaker Tunasikika usika sauti za wenyeja Na hii vita Tunapita kika kuyo kwa mita Ni WWN Kupevo kwa maklen Na why Tunafanya jali tumechoshwa hii foren Manufaso shingo fen Malengo so top ten Tunataka umziki uzike Dunia zima kako ken Watawala wataki Pimiliki haki Tukose mamilioni tubishane adina laki Kama ni haki Kula yangu minapoteza waipati Napa kama vihu mswaki Mawaki wanaofekia wautaki Siba masikio wataki kusikia
Wame
Kumba macho eti wataki shudia
Wame
Kunja sura eti wamechukia
Wanaficha sura zao kumbe wanatufia
Wanafunja falme zao Tunapunja 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 falme zao
Yeah Hip Hop Mafia Sugar Sugar K Diamond Kirumbale WWN Nihamwe
I can't be silver widespread dissemination Speak sense for audience, people know the accent I put trust in minor voice for nonsense Fight that with the strength, mine is okay Yeah, has it been cop and paste $1 million figures, it me or roasted North or West, the hip hop is everywhere I'm born and bred a teasing, really citizen
Wame, ziba masikio hataki kusikia
Wame,
fumba macho eti hataki shuhudia
Wame,
kunja sura eti wamechukia
Wanaficha sura zao kumbe wanatufia
Tunapunja falme zao